Iyi ni radio ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda n'umwanya w'ikiganiro agasaro kaburaga umwihariko wa muri sanga ikiganiro mutegurirwa kandi ngezweho nange Venuste Nshimiyimana. Bimbura ikiganiro agasaro kaburaga ndakira Gatsimbanyi Gervais arashakisha mushikiwe niyo ntegereje Nyirasafari na Nyirasenge Margarita bavuye mu Rwanda mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo inani n'itandatu berekeza i Masisi mu cyahoze ari Zaire ubu muri Repubulika Demokarasi ya Congo. Gatsimbanyi Gervais atuye mu karere ka Nyarugenge umurenge wa Muhima mu kagari ka Nyabugogo.
Kahoze yitwa muri Nyabitsinda. Ubwo muri mirongo inani na gatandatu nari ngifite ari hakiri ababyeyi bose, Masenge yabaga muri Congo aje kudusura atwara umwana w'umukobwa ari we twavukanaga. Kuva icyo gihe kugeza n'ubu ntabwo twongeye kumenya amakuru yabo. Intambara yatwaye ababyeyi, itwara abavandimwe n'abo ngabo bagiye. Ubwo nyine n'abasigaye turategereza kwenda bazaza turababura.
Nyogosenge yitwa nde?
Yitwaga Margarita.
Margarita irindi?
Irindi zina ntabwo ndibuka.
Mushiki wawe se we yitwa nde?
Yitwaga niyo negereje Nyirasafari.
Nta kabyiniro uragiraga?
Oya, twamwitaga Nyirasafari.
Hanyuma amujyana, yari yarashatse Masisi, yarahatuye, hafite umugabo, hafite urugo, yaramujyanye Masisi gukora iki?
Yarahafite umugabo. Ubwo rero yaraje kudusura, aje kudusura ahita ajyana umwana w'umukobwa ngo bajye kubana. Bajye kuba bari kumwe.
None se uyu mushiki wawe yari afite imyaka ingahe amujyana? Ubwo muri mirongo inani na gatandatu, mushiki wawe yari afite imyaka ingahe?
Yari afite n'imyaka itanu n'itandatu.
Hanyuma kuva yagerayo ntabwo yabatumyeho ngo ababwire ati twagezeyo amahoro turaho ntacyo mwamenye?
Nta na kimwe tugiye tumenya, nta yandi makuru twongeye kumenya.
Hanyuma muri mirongo cyenda na kane hari abantu bahunze u Rwanda bajya mu bahungira aho ngaho muri Congo, bamwe bagiye muri zo za Masisi, bamwe baza no kongera gutaha bagaruka mu Rwanda. Nta bantu batahutse ngo bakubwire niba baramurabutswe?
Ntabwo twize, nta muntu wigeze azanga kugenda yaramubonye. Natwe twarahunze tujya muri Congo turarangisha turamubura, nta muntu n'umwe wigeze atubwira ko yaba yarababonye. Nyuma yaho nyine hahise hakurikiraho intambara, turavuga tugende ngo barapfe ntawamenya. Ariko ndavuga nereka nzabaze nimbe ko wari uwabo wenda yarabakomotse akaba atazi wabo wa nyina, ndavuga nzabaza nawe.
Ubu se wowe mu muryango musigaye muri abantu bangana iki?
Dusigaye turi abavandimwe batatu na Masenge yavukanaga n'uwo nguwo wagiye muri Congo, niwo dusigaranye.
Muracyatuye?
Abandi barasuye.
Komera. Muracyatuye i Nyanza, mwarimutse, muba mu isambu y'ababyeyi banyu, mubahe?
Kubera ko ahantu twazi ku Nyanza hose ku gasozi ni abantu nabakibahasigaye bose, abavandimwe bose barapfuye, udusozi twose turiho ubusa. Ubwo turi Kigali nyine, umuntu aba ari guhigira ngo arebe ko ubuzima bwakomeza.
Hanyuma ujya wumva ikiganiro agasaro kaburaga ukavuga uti reka ndebe ukuntu nava muri ubu bwigunge, ndebe ko nabona umuvandimwe? Nibwo bwa mbere wagerageza kumushakisha kuva wava i Katare? Niho waherukaga kumushakishiriza? Nta handi wagerageje kuba wagaruka mu Rwanda muri za mirongo cyenda n'irindwi?
Kuva twava muri Congo muri mirongo cyenda na karindwi n'umunani, twaraje nkajya numva muri Facebook nkavuga ni se ntiwazajya kubaza wenda ko bashobora kubabona najyaga numva kuri radiyo nkavuga ni wazacisha kuri radiyo ariko ndavuga nabibira radiyo zo mu Rwanda ntacyo zamfasha nika nzashake radiyo y'Abanyamerika aba wenda umuntu apfa kuyizaho amakuru nta handi hantu nigeze
none niba uyu muvandimwe wawe niyo ntegereje Nyirasafari akumva cyangwa se uyu nyogosenge Margarita niba akumva n'icyumva ushaka kumubwira kubabwira
cyakumubwira ko aramutse yaba ari kumva namubwira ni turamukunda turamukumbuye tukubonye twakongeye akaza tugafatanya rwose n'ubuzima bwarushaho kugenda neza.
Gervais Gatsimbanyi wakoze cyane kuza mu kiganiro agasaro kaburaga ndagushimiye komeza utegereje nkwifurije amahoro y'Imana.
Kagasaro tugashake kazaboneka.
Cyumweru gishize Theogene Ntezeryayo yaje hano mu kiganiro ashaka umubyeyi we Twagirimana Matthias injeniyeri agronome wayoboraga imirimo yo gutunganya igishanga cya Rugende muri za 75 na 76. Ntezeryayo amaze imyaka 48 atazi se ataramubona yaramubwiwe na nyina. Dore uko Ntezeryayo avuga amateka ya papa we.
Mama we twatandukanye mfite imyaka 8 naye mfite imyaka 8 ngira ngo ni nko muri 80 ngira ngo na 5 ngira ngo hanyuma urumva nari umwana mutoya ariko papa we ntago nigeze mumenya hanyuma mama rero niwe bwini bwo muheruka yaje kwitaba Imana icyo gihe hanyuma mvura gutyo mubura ntamenya we data ubwo ntangira kuho gutyo gusho nyine nk'umwana utagira ababyeyi nawe urabyumva.
Ariko se igihe mama wawe agiye akitaba Imana ariko wakuze muri kumwe ndahamya yuko mwaganiraga n'ubwo bwose wari mutoya wabonaga papa wawe adatashye hari igihe wamubaza guti mama ko ntabona papa abahehe ntacyo yigeze akubwira ngo akuvungurireho umenye uwo ari we.
Ni ukuvuga ngo mama nta kintu yigeze ambwira kijyanye na data ahubwo maze gukura nibwo naje gutekereza uburyo nanjye nshobora kumenya gushakisha uburyo namenya data ariko birangora cyane kuko nari umwana kuko nabanje kuba kwa marume nyuma yaho nza kuhava umuntu aza kunjyana ibugande nyiri mutoya nyuma yaho ngarukiye mu Rwanda ndi mukuru nibwo natangiye gutekereza rero gushaka umuryango nibwo natangiye gusubira aho ngaho kwa bamarume ntangira kubabaza barandangira aho mama yari yarashakaniye na data naho ngeye gutyo nyine ariko nta makuru bigeze bampa afatika.
None mbwira rero bakubwiye yuko papa wawe na mama wawe bari batuye he bahuriye he bashakaniye he?
Iwabo wa mama ni hariya na hantu bita igishari hariya muri Rwamagana.
Ndaharuzi.
Hanyuma rero ahantu ngo yari yarashakaniye na data na ahantu bita Irwamashyongoshyo. Irwamashyongoshyo reba ahantu bita kwisumo gutyo kwisumo cyangwa se hakurya aho ngaho hari ahantu hari aho bita Rwamashyongoshyo ugeze aho bita kwisumo uri hafi kugera za Nyagasambi nimba uri hafi kugera za Nyagasambi ngira ngo ujya gutyo urenze za Rugende gutyo ugenda.
Yego.
Hanyuma rero ubwo nkimara kubonana nabo ba marume bambwiye yuko data na mama ari aho ngaho bashakaniye ariko bakaza kuza gutandukana. Bamaze gutandukana rero nibwo mama yambye ariko mbyarira aho ngaho iwabo igishari. Hanyuma rero bakimara kumpa ayo makuru nakoze uko nshoboye ndagenda njya aho ngaho Irwamashyongoshyo hariya unyuza aho ngaho kwisumo nyine.
Yego ndaharuzi.
Naragiye ngezeyo nshaka umuntu waho ukuze ndamwegera cyokora nabo bandangira umusaza wari utuye hakurya ahantu bita ku Muyumbu. ndagenda njya ku muyumbo uwo musaza turaganira ndamwibwira ndavuga rero bambwiye ko data yabaga inaha data yitwaga Twagirimana Matias ahita anyibuka arambwira ati ati ndamwibuka Twagirimana Matias wari warashakanye n'umudamu witwaga muja wa Maria Godas acha aranambwira ati sha ati ko kuri umwana we nabibonye pe ndamaze none muzehe rero nimba data umuzi data yabaga inaha yaraturutse he data yakoraga iki ahangaha arambwira ati rero data iso twumvishe ko yaturukaga muri Gitarama ariko ntago tuzi aha hantu yaba yaturukaga hariho ndamaze se data yakoraga iki ahangaha arambwira ngo so yari umushefu wakoreshaga kiriya gishanga cyose cya Rugende ngo yari kapita wari ukuriye abakozi bakoraga aho ngaho
koze ubushakashatsi dusanga Twagirimana Matias w'imyaka 70 ariho atuye mu gihugu cya Canada ari mu kiruhuko kizabukuru turacyashaka uburyo twamugezaho inkuru y'umwana we umushaka
agasaro kaburaga
mukomeje kumva radio ijwi rya Amerika ikiganiro agasaro kaburaga umwihariko wa muri sanga mu mwaka w'1997 Nyirahabineza Claudine yaburanye na muramu we Eugene Bwanakweri bari mu mashyamba ya Kungu ahantu atibuka neza aramushaka atuye mu karere ka Kamunyi umurenge wa Rugarika akagari ka Sheri umudugudu wa Kare
iki kiganiro nacyumvise kuri radio ijwi rya Amerika numva abantu barangisha abantu babo ngo nanjye numva nanjye ngize nanjye amatsiko yo kuba narangisha nanjye umuntu wacu twabuze twamubuze 94 duhunguka tugaruka twari twarahunze tugera muri Congo noneho rero biba ngombwa nyine tugaruka yagiye kuvoma agiye ntiyagaruka
mwebwe mwahungutse muri 94
twahunze 94 twahungutse 97 niho twamubuze duhunguka
yego mwamubuze mugeze he
twamuburiye mu ishyamba yadusize ahantu aravuga ngo agiye kudushaka amazi agiye ntiyagaruka turategereza turareba kugeza na n'ubu ntabwo turangira kumubona
ni umwana wawe ni musaza wawe ni mwicho wawe ni iki mupfaniki
yari muramu wanjye ariko niwe wandeze nkiri umwana nagiyeyo nyine mba kwa mukuru wanjye urumva noneho arandera nk'umwana ndakura gezbo duhungana ubwo rero nyine ni umuntu yari umugabo wa mukuru wanjye mukuru wanjye uwo yarabaye n'umukecuru ariko ntabwo arasaza cyane ga kwero namaze kumva icyo kiganiro numva nanjye ngize amatsiko yo kuba nabaza nkumva ko wenda twamubona
muramu wawe yitwa nde
yitwa Bwanakweri
irindi
ni Bujeni
Bwanakweri Jeune mwari mutuye he mu Rwanda
twari dutuye mu Rwanda twabaga nunze mu Nyakabanda hari i Kigali abantu bakunda kwita muri Karabaye
muri Karabaye ndaharuzi none se Bwanakweri yakoraga iki
yari umutayeri yadoderaga mu isoko i Nyamirambo
abantu benshi baramuzi abatayeri abantu baba babazi
abantu benshi baramuzi
none se muhunze mugeze muri Congo mwabaye muyihe nkambi
twabayeho bita i Gatare
hanyuma muhunze mujya mu ishyamba aza kujya kuvoma ariko ntiyagaruka
duhunguka ajyanye nyine abantu bagaruka basubira mu Rwanda
we yabuze muri mu nzira mugaruka
tugaruka ubwo yabuze
aho mwari mugeze urahibuka
twari turi mu ishyamba hagati ntabwo iryo shyamba ntabwo gusa twendaga twari tutaragera i Kibumba twari tutaragera i Mugunga twerekezaga mu nce za Mugunga kuko niho abantu bose niho twagiye duhurira niho nyine twahise twambuka tuza mu Rwanda
none mwaramutegereje muvuga mutireka tube turetse tumutegereza ave kuvomba tujyane cyangwa se mwamwe mwagize igihunga muragenda muramusiga ndashaka kumva neza igihe mwatandukaniye niki cyabatandukanije we yagiye agiye kuvoma ariko ari bugaruke mu musigara mu rugo byagenze gute kugira ngo mutongera kubonana
yadusize mu ishyamba twe twarabuze amazi noneho tugeze mu ishyamba nyine turimo mu ishyamba mo hagati abantu nyine barimo kwicwa n'umwoma arangije wafata ijerekani ajya kuvoma noneho turategereza ko azaza turaheba duhebye rero icyo gihe nyine hazamo n'ibintu by'amasasu ubwo duhita tugenda gutyo turategereza turaheba kugezana n'ubu nyine ntabwo turongera kumva ntagakuruke.
Aho hantu yari yagiye kuvoma hari ahantu hatekanye, hari ahantu harinzwe, hari ahantu hakorerwa ibikorwa bya gisirikare, hari ahantu ryari riba ry'amazi ameze ate?
Kwari ugupfa kugenda gusa ntabwo twari tuzi ngo ni hehe hajya kuvoma. Mbega nawe yakurikiraga abandi bavuga ngo bagiye gushaka amazi nawe adusigaho aravuga ati nanjye reka njye kubashakira amazi ntituzi ari hehe reka da. Gusa yavuye muri iryo shyamba yagiye agiye kuvoma turategereza ko azagaruka turaheba turinda iyo tuza iyo tugera i Mugunga turategereza turaheba turinda iyo duhunguka nyine tugaruka mu Rwanda kuva uwo munsi kugeza n'ubu ntabwo turumva nta n'umuntu watubwira ngo yamubonye aha ngaha.
Ugereranije igihe ayo masasu yavugiye igihe mwayumviye mbese cyaba gisa n'igihe yashoboraga kuba agarutse ku buryo ayo masasu yaba yaravuze agatinya kugaruka aho mwari muri bigatuma yenda avuga ati reka ndeba aho mpungira kubera ko aho ngiye amasasu arimo havugira
birashoboka kubera ko twari tuhamaze umwanya munini tumutegereje urumva umuntu utegereje umuntu agiye kuzana amazi yo kuturamira twarategereje ngo dushigishe wenda n'igikoma tumwe turategereza turaheba turicara turategereza turaheba twavuye bwije yagiye hari nko mu masaha yaba mu masaha yindi twavuye bwije tutamubonye.
Mbwira igihe mukuru wawe yababwiye ati reka tugende n'ugataje wabonaga mu maso he hameze hate wabonaga bibabwira yari afite imbaraga zingana zite na ubwawe wumvise umeze uti igihe wavuze uti muramu wanjye nakundaga muramu wanjye wandeze muramu wanjye wari ugiye kundamira nshakira amazi turamusize turagiye mwumvise mbeze mutigiye mwiyemeje kugenda mu musize inyuma
twari tubabaye cyane twari tugeze turaba turabara cyane ariko turavuga tuti wenda ubwo baturasheho reka tugende wenda nawe azanyura izindi nzira wenda ntituzabaye twongera guhurira cyane ko no mu kugenda duhunga nabwo twagiye tugenda tuburana ariko tukazagira tukabonana. Uro twari tuzi ko n'ubundi wenda tuzongera tukabonana hari wenda tuzagera tukongera tugahura tukabonana cyane ko twagendaga mu ishyamba akari igihe ugeze ahantu ukabona usubiye aho wavuye. Mu ishyamba ryari rinini cyane nibwo bwa mbere twari turinyuzemo. Ubwo twari tuzi nyine ko byanze bikunze ako kwizere twari tugafite ko wenda tuzongera tugahura irangira rero tutongeye kubonana.
Ariko mbwira iyo urambwira uti twagendaga mu ryo shyamba ry'inzitani ukabona usubiye aho waruvuye ugenda uzenguruka ni iyihe nyenyeri mwakurikiraga mugana i Rwanda mwabwirwaga n'iki kwaho murimo mugana nk'aba basade bavugaga ngo iriya ni mediterane n'uruzi rugana iwacu mwebwe mwakurikiranaga ayahe mazi ni iyihe nyenyeri yabagendaga imbere
ntayo kubera ko bari bagiye imbere babaga bagiye nyine bakarema inzira ubwo twakurikiranaga abagiye imbere baremye inzira natwe niyo twakurikiraga. Nukuvuga ngo abantu bari bagiye imbere bo bari bagiye baremamo inzira noneho tukagenda dukurikiye ba bandi bagiye ryari ishyamba ririmo umwoma ritagira amazi nyine akaje usanga bamwe imana pfuye ugakomeza nyine ugakomeza inzira tugakomeza kugenda gucyo tubona duhingutse mugunga wenda nk'umuntu wawe muri kumwe iyo agutangagayo hari igihe wenda yagendaga abaririza ati nakanaka mwabonye nuko akajya kubwira ati naramubonye hari abansubiraga inyuma no kureba abantu babo ubwo mwahora akavuga ati kanaka yagezeyo yarakumbajije nuko rero wagenda nyine ukamusangayo
mwebwe mu bantu bose baje bataha ntawabwiye ati bwana kweri na murabutswe
oya namunegeza bitubwira
ndo muri aya matangazo abantu bagendaga barangisha ntawabwiye ati numvise itangazo kuri radio bwana kweri barangisha babwira ati ndi muri iki gihugu ndahanaha
reka da nawe namunegeza arangisha natwe n'icyo kibazo twagize nyine twakomeje kuvuga ngo wenda yarapfuye ariko maze kumva nyine ku ijwi ry'Amerika yuko mujya mushakisha abantu mugahuza abantu numvise nanjye ngize ishyaka rinini narabanje mbwira umudamu we arambwiye ati jyewe sinabishobora kubera ko wibera ubu no mu cyaro yasubiye mu cyaro nyine aho bavukaga muri komine Rwamiko aho bitaga ku Gikongo
yego
niho bavukaga ubundi ubwo rero we yaragiye ahita yigira mu cyaro n'abana ni nabo twari twarasize mu Rwanda twaraje turababona ubwo aragenda nyine yigira mu cyaro arihingira n'abana be na muvi icyo gitekerezo arambwira ati jyewe ntabwo nabonaho naco sinabona inzira wowe wenda kubera ko wari ushabutse ukiri mutoya wenda uzareba ukuntu warangisha twumva ukuntu bimeze wenda hari igihe twamubona n'abandi bajya babona abantu babo
none se mbwira niba bwana kweri Eugene akumva ni muramu wawe akumva muri kano kanya akaba akiriho ni iki wumva ushaka kumubwira
cyo namubwira ni uko namubwira agataha mu Rwanda turi amahoro abana be barahari n'umudamu arahari cyoko wenda umuntu witaye ni papa we na mama we nawe aracyahari rwose turahari nanjye muramu we ndahari n'ababyeyi banjye n'umubyeyi wanjye nanjye arahari turi bazima pe turi amahoro
Claudine Nyirahabineza wakoze cyane kuza mu kiganiro agasaro kahoraga ushakisha muramu wawe bwana kwedi Eugene ndagushimiye cyane ukomeze utegereze wizeye nkwifurije amahoro y'Imana
urakoze cyane
Agasaro gasanga yandikuru bingisa Agasaro gasanga yandikuru bingisa gasanga ya ngakokaraje Agasaro gasanga yandikuru bingisa Agasaro gasanga yandikuru bingisa gasanga ya ngakokaraje
Mukiganiro cy'ubushize umurundi kazi ntirenganya Eva naramwakiriye ashaka musaza we wisunze umuremyi Jean Patrick umwana yabyawe na Euphrasie Karadubeye amubyarana n'uwitwa Butera Jean Marie Vianney warutuye ahitwa Iriba mu cyahoze ari komini ya Gishamvu mu mwaka w'igihumbi 1994 Butera n'umuhungu we bari batuye mu cyahoze ari komini ya Nyakizu amakuru Eva Ntirenganya afite yahawe na nyina nuko Butera yishwe muri 1994 atwikiwe mu nzu ariko umuhungu we Jean Patrick akarokoka ari hehe mushiki we Ntirenganya Eva umushaka asuhuza ikivi cya nyina uherutse kwitaba Imana atuye mu Burundi mu ntara ya Kirundo muri komini ya Kirundo muri karitsiye runanire ya gatatu dore uko yabivugaga
nari muto urumva nari umwana muto
abo bavuka n'abandi ni bande
uwa mbere yitwa Ndayishimiye Jean Marie uwo arashaka kuzi mugabo nawe ndibasangiye nawe ndibasangiye se akashaka n'uwa kabiri yitwa Nshimiye Imana Ezekiel
yego
hariho rero n'ukurikira uyu nyine turiko turarangisha yitwa Isaac Esperance gusa nawe yaciye apfa akiri muto afite imyaka 4
komere
kandi n'uwo wa mbere mbabwiye Ndayishimiye Jean Marie nawe yarapfuye mugabo yapfuye yaramaze gushaka nukupuka dusida ya rije ewe nuwa unye shimiri mana izekie.
Hanyuma se iyo mama wawe yakubwiraga umuhungu we birumvikana ntugeze umumenya wowe yamusize mu Rwanda iyo yamukubwiraga yakubwiraga ko yari umwana umeze ute
yarambwiye ko niba guza ko ari umwana w'inzobe ikindi ambwira nuko yari afite mushikiwe mugaba akabyagwa na mama ngo yitwa Safari neno wa Safari nawe yari umwana wabutera nayo makorodone sisi nayandi.
Uwo Safari we ni wari mutoya kuri kuri Jean Patrick cyangwa niwe wari mukuru?
Niwe wari mukuru kuko mama yabyayeho Jean Patrick uwo Safari ahari. Ego
mbese Butera yakoraga iki?
Yikorera ibyiwe nirurabona ko mama yarambiye n'amazina ya se wa Butera ngo yitwa Ntuze ya se bakiga Inyase.
Yego.
Na mama wa wiwe yitwa ngo Tereza. Ngo jenoside ngiba ngo baba Inyakizu.
Babaga Inyakizu naho mu cyahoze ari prefecture ya Butare.
Kutumbu bwa mbere aho uwo mwana yavukiye ngo hari iriba. Mama yambwiye ati jenoside iba bari bagiye baba Inyakizu. Ngira sinzi ko ntahazi mu Rwanda, sinzi ko arahegeranye ko babaye kwimuka ntabyonzi.
Amerika yakoze ubushakashatsi menya aho Nyirasafari mushiki wa Uwisunzu Muremyi Jean Patrick aherereye. Twavuganye n'abavandimwe be bemeza ko umuvandimwe wabo Butera Jean Marie Vianney yari afite umugore w'umurundikazi, kandi baradufashije baduha amakuru ya Nyirasafari, azaduha amakuru ya Jean Patrick tuzabagezaho mu kiganiro cyacu gitaha.
Agasaro Kaburaga.
Mukomeje kumva radio Ijwi ry'Amerika ivugira Washington DC mu kirundi cy'Ikinyarwanda. Iki ni kiganiro Agasaro Kaburaga. Inkuru ndende y'iki kiganiro ni ya Nyirankuriza Valeria, atuye mu karere ka Kamonyi, umurenge wa Gacurabwenge, akagari ka Nkingo, mudugudu wa Rubona. Arashaka umwana we Gadi Minani yaburiye mu mashyamba ya Kongo mu mwaka w'1997 ze umwaka ashaka kuza mu kiganiro Agasaro Kaburaga.
Maze iminsi mbese natangiriye nirukanga mu babinkorera, maze umwaka ushize nabitangiye mu kwa munani. Kuva nakumva nabitangiye mu kwa munani niruka uwo ngeze wese ashaka kubinkorera bikananirana. Telefoni yacu ni ntoya. Kwashyiraho inomero zawe nishimiye Imana vino siti tuvugana.
Yego, niwe muvugana.
Urakoze Imani guha umugisha rwose. Imani irakoze kuba ngufatishije rero. Ubwo rero narirutse, ariko umva Imani ikoze umurimo nkugezeho ndakubonye.
Mbese abo bantu
ihabwa icyubahiro.
Imana ishimwe. Abo bantu babafasha mwirukankaho mubasaba kubagoboka, babibakorera ku buntu cyangwa se babaca amafaranga?
Yewe, harabona henda henze ngo mbagurire fanta, ndi umukecuru utafite akazi utagira utere. Bamwe bakanga, abandi baka ini nomero zabanje kutugora nazo kuzifata, ubu zivuga vuba. Ngiramo n'indinga ngo bamfatire ni nomero ngeza wari konge n'umusaza arabikurikirana, turagufatisha. Tugufatisha bitinze nomero.
Yego.
Nibwo rero ngiye nzirukankana n'inginga buri muntu wese, yewe ndya no kubarimu bati tuzagufatira inomero ntituzabigukorera. Ntawa nciye amafaranga n'uwo mubyeyi ubinkoreye rwose n'ubuntu.
Ni umuntu mwiza
rwose, tumaze kumva ko ari ukwandika kuri WhatsApp. N'uwo mubyeyi wabinkoreye rwose arambwira ati tubanza no kubinanirwa, ariko tugeze aho turabikora birakunda.
Mwagize neza, mwaranditse ubutumwa bwanyu narabubonye, niyo mpamvu guhamagaye. None rero umbwira mubyeyi Nyirankuriza nituwa nshakiraga.
Yego. Nadiyo nizi Kamonyi.
Yego, mwanshakiraga amahoro.
twashakaga kugira ngo kubera ko twumvise agasaro kabuze kabonetse twarabyishimiye mbese ubwo bimbuza no kurya no kuryama kuko muri icyenda gatandatu duhunguka niho twabuze umwana w'umuhungu.
Umwana yitwa nde?
Yitwaga Gadi Minani.
Yari afite imyaka ingahe?
Yari afite imyaka itandatu.
Mwamuburiye he?
Twari mu nkambi ya Gatare. Noneho inkambi baza kuyisenya turorongotani y'amashyamba amasasa agenda avuga.
Yego.
Noneho tugeze mu mashyamba hagati twaraharaye twabuze n'amazi yo kunywa, imvura iragwa turatega amazi turanywa burateye amasasa aravuga turagenda. Noneho tugeze mu ishyamba hagati wa mugabo wanjye anyuriye nzira n'abahungu babiri umukuru n'uwo mutoya kuko uwo muto yakundaga papa we yumvaga papa we ntawo yajya batari kumwe na papa we yumvaga ntawo yajya batari kumwe noneho umwana namubwira ni tunyure hano kuko twari mu mashyamba barimo baduhigira inzira zucamo noneho harimo inzira ebyiri noneho nkababwira ni mwaje tugataha ko hariho abantu benshi nanjye nari ndi kumwe ubwo papa we yajyanye n'abo bahungu babiri nanjye njyana n'abana bane abakobwa babiri n'abahungu babiri nanone tuburanira muri ayo mashyamba rero noneho rero tukagira ngo nitugere imusozi tuzahura ntitwongeye guhura bo barakomeje bagera imugunga ahitwa imugunga twe rero turakomeza abasirikare bari abatsinzwe barakomeza baratujyana badushushubikana badutisha indi misozi nuko ubwo dutandukana gutyo noneho tukaba twe dufite umukobwa warongowe imugunga aho ngaho abariho bahingukira baharaye bamenya yuko ngo inkambi ya Gatare bayishenye bose biyiziye imugunga noneho sinzi abo bahuye n'uwo mukobwa wari umaze kurongorwa yo dore ko twari twararenzwe twishingira
nibyo
twari tumaze kurengwa dushingira nuko rero uwo mukobwa aragenda ababwira abona hose ari barahamurangira abamuzi b'iwacu aho ngaho bina bati papa wawe ari hariya n'abana babiri inkambi yabo bari batarayisenya noneho rero umukobwa aragenda abwira papa we ati ntabo bana njye kubuhagira mbamesere mfite n'ibiryo noneho nawe uguma aha nzajya nkuzanira yanga kumujyana mbese ku mukwe urabyumva za burinde ntibajya kuraranamo nuko rero umwana abanye ubwo arabamurekeye kuko afite ibyo kurya we akajya ajya gusaka utwo kurya nawe akamuzanira noneho ngo baza kuza kuyisenya iyo nkambi yagiye gukora nuko rero aho aziye agiye kubareba asanga bagiye n'umugabo we n'abo bana babiri b'abahungu noneho iyo masasa aravuga ati ubwo ari kumwe n'abashi na mushiki we wenda nabo barataha turabona abantu barimo gutaha nuko rero umukobwa kubera ko yari afite umugabo mutoya aho kugira ngo batahe bo barurungutana bagiyo ngiyo bagenda bajya kuri iyo ngiyo umwana baramujyanye baragiye ngo bageraho aho umwana abyimba ibirenge uwo mukobwa akaba ngo yari akuriwe noneho ngo aramuheka bigeze aho arananirwa umwana yari abyimbye ibirenge noneho rero ngo nabibwirwaga n'uwo mukuru wariho n'umugabo bafite umwana wiga segonderi mu wa gatatu noneho rero niba bararaye ahantu baharaye ariko yambwiraga ko ari kunga uwo muhungu mukuru nuko ngo baramubwira ngo bugenda turaje noneho umwana bati umwana niba baramusize kuri izo ngo niba baramwishe aho hantu ntago masobanukirwa nicyo gituma nubwo mbivuga mbabaye mbese nuko baragenda ngo babwira wa muhungu ngo yewe ngo Gadi ngo arapfuye ngo dusize tumworoshe w'inturusu undi ati se umwana twarayo dusangiye twavuganaga mu gitondo abamusize muri kumwe yapfuye ati wewe ngo arapfuye ngo dusize tumutwikirije umwana ubwo yaje ambwira ati ariko mamari ngiye nasanze ari ukubeshya baramutaye barigendera umuntu twavuganaga twasangiye uretse ko abyimbye ibirenge ubwo ntago bamutaye ati bamutaye nguko ukuntu umwana yabuze barakomeza bararorongotana baragenda ngo bageze za tingitingi umugabo w'uwo mukwe wanjye ngo abwire umukobwa wanjye ngo rero ngo dore ngo birakomeye ngo ahantu tugiye guca ntago nzabambutsa ngo nimusubire inyuma ubwo ari kumwe n'uwo muhungu undi ngo yarapfuye niko yamubwiye nuko ati musubire inyuma mugende mufate indege mutahe ngiye sinca gusubira mu Rwanda wari umugabo w'umubwire nuko habanje kuza uwo muhungu uwo mukobwa nawe aza nyuma ntago baziye rimwe bose baje mu ndege umwana buratyo noneho aho numviye agasaro imana igiri icyansi inzu ukuntu ubundi twiyumvira amakuru yanyura nimugoroba na mu gitondo y'icyumweru ntabwo twayumvaga
yego
niba ari imana ishaka kugira ngo nzamubone niba ari ukugira ngo nasubiye rudu ubundi nari narihanaguye kuko abana benshi nino barahari barahari bagiye babura batyo barahari ntuye inanga hari babiri rwose uretse kumwe abaye ikirara w'umuhungu akiba abana bari mu misozi benshi ariko nari narashize agahinda naracecetse ariko aho numviye agasaro numva hari abo cyane cyane numva uwo mu Bugesera Muhire
yego
ye numva Muhire yarabonanye na mushiki we numva ibirori byabaye ntabwo nisinzira singiye kukubeshya
birumvikana
ubwo kugira ngo Imana irabwe icyubahiro kugufatisha Mana ukoze ibikomeye umva nananiwe gusinzira nananiwe kurya nabuze amahoro wavuga uti maze kubona imiryango 68 noneho nkaranye umutima narwaye umutima ubu
oya komera ahubwo umutima ututuru kubwo tuvuganye ukabumbwiye ubwo umutwaro igice cy'umutwaro ndakikwakiriye ubunoneho usinzire rwose none ko hari abana nk'uko bivuga bari aho ngaho benshi mu Rwanda kandi bavuye muri ayo mashyamba hari bahuraga n'ingabo z'u Rwanda zikabagarura zikabashyira mu bigo by'impfubyi mugeze aho ngaho mu Rwanda mwigeze mugerageza kurebera gushakira mu bigo by'impfubyi byari hirya no hino mu gihugu muri icyo gihe kugira ngo murebe niba n'uwanyu ataragaruwe mu Rwanda akaba ariho yari akiri muto ya gade yari afite imyaka 6 gusa
yari muto yari afite 6 ubwo rero uzi ikintu nakoze nagiye ahitwa ku karere ndagenda naka icyemezo nagiye mu kigo kimwe kiri mu Ruhango bari mu by'Imana ntibari mu Ruhango ndagenda ubwo nari mfite inda nkuru noneho ndagenda ndamubura maze kumubura ndaza maze iminsi mike ndabyara ndarwara ngira agahinda k'umwana wanjye ngira ubwo buzare bwo kubyara nano ariho tukiragera twararenzwe tugeze duhaza ibigori iyo tutwara inda yewe nuko rero ndaza indira nzaza ngera iyo nzabyara nta mikoro nta tike ntaki ndavuga ni bambwiye ko yapfuye batwikiriye aho ndamubuze aho nagiye ndamubura abana benshi bahari benshi rwose uriho nari nk'abanyeshuri ntahandi nagiye naraje ndicarira ndavuga ni se ko mushiki bavuga ko yapfuye akamworosa ubwo ndirirwa nirukanka ntashoboye ndwaye mbyaye ndabyihorera ndatuza ndabyihorera kuko ndeba nina hari abana bagiye batoragura mu byaro hari n'abagiye bageze nabo bafata abaturage bajya kugenda babaha abana muri za rufiri naho ngaho nuko anisinge mubyeyi ngenyine nina ndabona bareka ntuze aho azaba ari Imana izamubeshaho cyangwa niba yarapfuye ubwo yarapfuye nuko ubwo ndatuza ndabyihorera vuba ejobundi rwose numva gasaro kabuze kabonetse sinzi ukuntu umugabo yahatomboje ahatomboje ariko nagiye ikigali ngiye ikigali hari umukobwa wamura mu kazi wanjye uriyo arambwira ati urabizi gada ashobora kuba ariho hari umukobwa twiganaga wabonye umuryango bari bari ishorongi
yego ni ishorongi no hari ya hejuru za rutongo yego
tuzaga tumushakishe ati hari umukobwa ishorongi tururimbana mukimisagara ati wabonye umuryango ati barimo kubashaka bakababona sinone uzaze dushake gadi ise tuzabashaka dute ngaho uri Kigali ukaba wenda uzaba aririza wiyo ijwi rya Amerika rikorera ni uzahaterereze tuzageje ubwo nubwo mbese narindi mu gika cyo kuzabaza naho mukorera nge ngo nzabasange
nibyo uri umuntu mwiza
ubwo rero nibwo ambwiye ati barimo kuboneka ati umukobwa turirimbana yabonye umuryango we ati none ati barimo bashimiye Imana ati nawe uzaze dushakishe ingati anshyushye kandi ati nzabigukorera ntiyanabingorere ariko ubwo ni umutwe sinzi ukuntu Imana umusaza yumvise telefoni niba arafunguye akubitana n'agasaro kabuze nanombandasaze neza ntumutwe nubiba birarangiye tumaze kubona rero uriya wo mu Bugesera noneho biba bigera uturi neza noneho ndarwara birahanye ubwo ndirutse ibi bintu mbigushije mvunitse
wavunikiraga gadi
ariko mani ishimwe rero
wavunikiraga
nuko byangendekeye
haraka numva ashaka kukubaza mubyeyi urimo urambwira uti umushiki we yambwiye yuko yamworoshe akambwira ko yapfuye none niki gituma utemera iby'umwana wawe akubwira kuri musaza we kuki wumva atari byo kuki wumva gadi akiriho
kubera ko uwo mwana yambwiye yuko basangiye baganira ngo akamubwira ngo rero ngo nubura ngo uzajya uvuga yuko twari dutuye ku mashuri y'irubona ngo akamubwira uwo mukuru ngo akamubwira ati hari igihe tuzaburana ujye umenya ko iwacu ari ku Kamonyi dutuye ku mashuri y'irubona nibabikubaza ujye ubivuga niko ngo mukuru we yamubwiraga
ukabutekereza yuko
ariko akamukuru akambwira ati ashobora kuba ariho ahubwo twaraye ku ngo bashobora kuba ariho bamutaye
bakaba bashobora kuba baramusize aho ngaho kubera ko bashakaga kwihuta babona umwana arwaye yatumbye amaguru batireka tumusige hano muri zino ngo z'abanyekongo tubashe kwatanya tugende none niba rero umuhungu wawe gadi Minani akiriho akaba kumva muri kano kanya yaba ari muri Kongo cyangwa se ari mu Rwanda yarabonye umuryango wa mureze akaba nabashaka kumenya inkomoko ye niba akumva muri kano kanya niki mubyeyi ushaka kumubwira
yewe ndumva ariho kumva yuko akaboneka ko yazataha kuko ndiho na papa wariho na bashiki be uretse muhungu umwe wapfuye ariko abandi baraho nkumva yataha kandi nkumva n'uwamureze wenda yatwaka n'ibihembo kuko yavunitse akamurera tukaba tumubonye twazamuye ariko akaza agataha turiho twembi turaho turashaje ariko turiho
wakoze cyane kuza mu kiganiro agasaro kaburaga warakoze cyane kudushakisha kandi n'uwo mufasha wawe kubona mwumva ijwi rya Amerika musigaye mwumva cyane ijwi rya Amerika mukomeze mwumve ijwi rya Amerika ni radio y'amahoro ni radio y'ineza ni radio ibaha amakuru
turayikunda rwose cyane twiyumviraga ariko mu gitondo na nimugoroba cyane nimugoroba
yego
turayikurikira cyane rwose turayikurikira agasaro kabuze n'inkima yagize ngo nibubiza muze namwe ntago twari tubizi ko kabaho ari je mvuga ni wenda yaba kuko ni mukuru ni wenda rugo yaba yarashakishije ugitangira kuko uravuga uti maze imyaka itatu mbivuga ubwo natekereza ni wenda yaba nawe yarashakishije tutarabimenya mbese ibyo bitekerezo nabyo nkabishyiraho
yego
nuko ariko mana we nabyumviye umutima warancitse burundu burundu
nusubire mu gitereko
kuko ngufatishije
yego umutima nusubire mu gitereko rero ukomeze utegereze wizeye mubyeyi nkwifurije amahoro y'Imana
urakoze Imana iguhe umugisha
Kagasaro tugashake kazaboneka Kagasaro tugashake kazaboneka
mwaka w'igihumbi 1994 Mutuyimana Alice Farida yatandukanye na mama we Mukagatege Rahab wavuye mu Rwanda agahungira muri Uganda Mutuyimana warufite amezi 9 muri 94 atuye mu karere ka Kamunyi umurenge wa Rugarika akagari ka Sheri umudugudu wa Karehe
ikintu kinzanye ndarangisha nanjye ndarangisha uwo mama wanjye
Mama wawe urangisha mwatandukanye ryari mwatandukaniye he?
Twatandukanye 94. Umva yansize nduruhinja asigira mukecuru wanjye. Agenda ajya hanze muri Uganda. Turamubura. Ariko mo hagati nko ufite kuko yansize mfite amezi 9. Noneho ngize imyaka 10. Yese mwikini aza kutureba arongera aragenda ariko aje gihaza afite abavandimwe banje babiri atubwi ambira ko ari abavandimwe babiri babahungu ari abazindimwe imyaka ishize ni myinshi imyaka 20 uko naranabyaye ntazi nabo nabyaye ngo nabahe yari yaradusigiye na nimero n'ubu ntayikibaho ese tukibaza yarapfuye ntawe ariho ndavuga se basi wahamagara kuri radio ya Gasaro kavuraga ko wenda bazanshakishiriza nkareba yuko wenda byakunda tukamenya ko yapfuye cyangwa akiriho n'umwubwo buryo nyine nagize
yego ni radio ijwi ry'Amerika ikiganiro kikaba kitwa Agasaro Kaburaga
yego
mbira mama wawe yitwa nde
yitwa Mukagategera hafi
none se ajya muri Uganda yaragiye agiye gushaka umugabo yaragiye agiye gushaka gukora ibyashara yaragiye agiye gukora iki
oya ajya muri Uganda ava mu Rwanda bwa mbere 94 yajyanye icyo yarahunze ko mukeshi ni ababwirira ambwira ati bari bamaze kumwicira abasaza be nyine aravuga ati njye ntago naguma mu Rwanda n'ukuntu bamaze kumwicira abasaza banjye nta n'umwe usigaranye noneho njye nsigira mukecuru arangije we mukecuru arambwira ati cyokora yari afite umugabo yari yabonye muri Uganda uwo mu Bugande wari uri Kigali bahita bambukana baragiye ubwo rero uwo mugabo cyokora mukamubwira ko yari anakuze nawe ashobora kuba atakinariho kuko yari akuze ashaje ubwo rero nuko yagiye
abo bana b'abahungu babiri uvuga yakubwiye ko ari basaza bawe yababyariye Bugande
yego
yagarutse ufite imyaka 10 akubwira ko ufite basaza bawe babiri
yego
ariko agaruka ntiyabazanye
uwo icyo gihaza bwa mbere nyine aribwo yaje mfite imyaka 10 yari yabazanye arabatwereka
warababonye
anavuga ati ndamute mbuze wenda mwazashakishanya mukamenyana
amazina yabo urayazi
abo rero ko amazina yabo ngiye nzira imwe rimwe
yego bitwa bandi
agandi nyazi umwe yitwa Kasimu undi yitwa
hanyuma se uwo mugabo bari barashakanye amazina yewe urayaje?
Amazina ye ni rimwe nzi, ni rimwe mukecuru yambwiye kuko bisaga ngo hamwe.
Mama wawe agarutse agasanga uri umwana w'umukobwa umaze kugira imyaka icumi, ukamubona ukamuhobera ukamubwira uti mawe uraho n'ubwuzu bwinshi, iyo wamurebaga mu maso murebana wabonaga avuga ati mujyane nawe? Mbese yaravugaga ati
yarabishatse kuntwara. Ariko arambwira ati mwana wanjye ntago nagutwara ngo nkutware uno mukecuru wakubeshye. Kandi nanonaho ndi ntago abagande cyane bakunze kwemera abana batari ababo. Nanone nkujyanye hari igihe byambana ibibazo ntarabimubwiye. Arambwira ati hangane, nuramuka ubonye ngarutse wenda tuzavugana ko nakujyana cyangwa se nuko. Ati ariko ubu ntago byakunda, ntago nakujyana ngo muguture ku mugabo atabizi.
Mbese aho bari batuye muri Uganda waba warahamenye, warafite imyaka icumi ariko ndumva ufite mu mutwe hafungutse, waba warafashe mu mutwe ahantu yari atuye?
Ntago ahantu yari atuye nakwibuka ngo ni iyihe noze, gusa ambwira ko yari umupaka w'ahatuye wegeranye na Sudani, nimba ari Sudani y'Amajyepfo nimba ari Amajyaruguru. Gusa yarambye ngo aho kugira ngo abe yagira icyo akorera muri Uganda akorera muri Sudani. Ni hafi y'umupaka wa Sudani.
Ubwo ni Sudani y'Amajyepfo.
Ntabwo nimba ari Amajyepfo nimba ari Amajyaruguru.
Ubwo ni Sudani y'Amajyepfo niyo yegeranye na Uganda. None mbwira mama wawe, uyu ni wa munota ntanga kugira ngo mwandike ibaruwa y'urukundo muyandikire uwo mushaka umaze igihe kirekire mutabona, mama wawe niba kumva muri kano kanya ni iki ushaka kumubwira?
Mana yanjye ndamutse aka kanya ikintu namubwira, aramutse abaye akiriho namubwira ntarakumbuwe mu Rwanda, akumbuwe n'umwana we, akumbuwe na mama we bwite umubyara, aranashaje, ni umukecuru ushaje, aramwifuza cyane, arifuza ko yakongera kumubona, basi wenda bwa nyuma akaba yapfa amubonye. Yego, ni ukuri turamukumbuye cyane cyane cyane, mbese n'ibirebire turamukumbuye cyane, urukumbuzi ni rwinshi.
Ndabyumva, ni urukumbuzi
turamukunda.
Umwana afitiye umubyeyi ni urukundo rw'umwana ku mubyeyi. Alice Farida mutuye Imana, wakoze cyane kuza mu kiganiro Agasaro Kaburaga, nkwifurije amahoro y'Imana.
Yego, murakoze, Imana iwe umugisha.
Agasaro Kaburaga.
Turangirize ku nkuru ya Mujyambere Silasi ushaka umuvandimwe we Niyibizi Esri, batandukaniye muri komini Masango mu cyahoze ari prefecture ya Gitarama mu kwezi kwa gatandatu umwaka w'igihumbi 1994. Mujyambere atuye mu karere ka Kicukiro, umurenge wa Gahanga, akagari ka Kagasa, umudugudu wa Nyacyonga.
Naburanye na mukuru wanjye witwa Niyibizi Esri, turana 94, turana 94, twari kumwe n'umukecuru wanjye n'umusaza na papa wanjye, ariko papa wanjye we twari turi kumwe. Ejo bundi yitabye Imana ibiri kane turi kumwe, ariko umukecuru we yapfuye 94 apfana na n'umwuzukuru we
komere.
Noneho tuza kuburana na mukuru wanjye Niyibizi Esri.
Mwaburaniye he?
Twaburaniye muri komine Masango, aho zari muri Gitarama.
Ubwo hari mu kuhe kwezi?
Mu kwezi kwa gatandatu.
Ubwo se byagenze gute kugira ngo uburane na mukuru wawe? Mwari mufite imyaka ingahe icyo gihe? Mwari abasore?
Njyewe nari umusore, we yari umugabo. Ariko we nta mugore yari afite, umugore we yari yarapfuye, ariko yari afite umwana umwe abana na mama. Namuburaniye rimwe na mama w'umwana we.
Hanyuma byagenze gute muri komine Masango, mwari kumwe se byagenze gute kugira ngo mutandukane
hatandukanye turi kumwe nawe ahongira uko nange mungira uko ange ngungana na papa wangana na mama we ariko mama we twaje kumenya ko yapfuye n'umwana we ko uwo nibize siri twatandukanye aho ngaho kuko bararashe amasasu umwe ahungira uko ndahunguka tuburana uko nguko jyewe yo nahungiye ku Gikongoro ngarukira ahitwa komine Rukondo ariho habaye karere ka Nyanza iruhande rumwe we rero bo bahunga bagana ku Kibuye bambuka bambukira za Kibuye baragenda aho twatandukanije turababura tumaze kubabura ubwo jye naje gutahuka na muzehe na mukuru wanjye wundi ariko uretse ko mukuru wanjye wundi yapfuye we undi rero turatandukana turamubura ariko ejo bundi abantu barambwiye ngo yacishije w'itangazo
bakwiye ko ryanyuze he
bavuze ko abaryumvise bavuze ko yavuze imiryango ye yose avuga abaturanyi
nibizi esiri hano ku ijwi rya Amerika
bavuze ku ijwi rya Amerika ari na mwitwa wanjye uherutse kukwandikira ndu ambwira ko wanamusubije ko ugiye kumushakisha
niba rero yaranyandikiye nkamusubiza ko ngiye kumushakisha ni ukuvuga yuko namushakishije simubone ariko n'ubu uhari nshobora kongera nkareba kubera ko mfite ikoranabuhanga rinyemerera kubona umuntu wese wanditse bikagera hano muri sisitemu yacu iyo nshyize mu izina rye rirazamuka nkaribona niyo mpamvu namwe iyo muje mbasaba imyirondoro yanyu no kugira ngo igihe cyo kubashakisha cyangwa mushaka abanyu binyorohere nabo biborohere kugira ngo mushobore kubabona mu munota umwe ndahita nkubwira nimba mufite cyangwa se nimba ntamufite hawurimo ibyo ari byo byose niba yaraje mu niba yaratanze itangazo ubwo ni ukuvuga yuko ariho ko ari ahantu ubwo aziyumva niyiyumva azongera duhamagare azaba yumva yuko abavandimwe be bamushaka azumva yuko uhadi azamya yuko se akiriho urumva rero biroroshye no kuva mu Gasaro ugaruka mu Gasaro niba kiriho nibizi esri azahita yigaragaza tumumenye aho aherereye none rero mbwira niba kumva muri kano kanya mbwira icyo ushaka kumubwira
nka kumubwira nuko mujyambere Silas akiriho namushikiwe musaza Imana ariko atagira mungu Jean Paul we yitabye Imana ariko yasize abana nka batandatu aba barasigaye bariho tukaba tukiriho kandi tumubonye twakwishima
Mujyambere Silas urakoze cyane kuza mu kiganiro Agasaro Kaburaga ushaka umuvandimwe wawe nibizi esiri dusabe cyane kugira ngo abe akiriho kandi azumve ino tangazo azumve kino kiganiro hanyuma dushobore kubahuza ngaho rero komeza utegereje wizeye nkwifurije amahoro y'Imana
namwe nuko murakoze
ikiganiro cy'uyu munsi Agasaro Kaburaga hano kirangiriye mbashimiye ko mwadukurikiye abashaka kuza mu kiganiro mbibutse nimero muzajya mukoresha mwohereza ubutumwa bwanditse mukanatanga umwirondoro wanyu aho mubarizwa n'incamake ku muntu mushakisha ni 001 202 7 7 6 6 1 0 nongere nyisubiremo nitonze 001 202 7 7 6 1 0 mbashimiye kuba mwaduteze amatwi muri benshi aho muri hose ku migabane yose y'isi naho ubutaha mwari kumwe na Venuste inshimi Imana.